Yani sauti yenyu Mseno nye mtiti Bila kuhipa studio F nambari moja Dania Transoia Tue F Nari Vendrix Tospinari manager Mseno nye chama ingo ho Uzi, utunasu oriana MC Chocho
Omwami,
Malnota siyao na umreva mbo sospita ariena Akureva mbo Sospita uriye chama yungo ho Hehehehe Hey, msiani ya alulamu miasi Mani Benderixi Ya holanda apara kukewe fumia Hehehe, kukewe chama bandu Hehehe Keriti umulai Alangwa muna bongo umia Baluya, msi
Kama beka, kama beka
Asante sana mwana omutiti Nasimile sana Nasese bali producer King Julian Omusiani omutesho Wame busha Nenyile ubabo lambu Noita mukitali Ubole istuto shingale chikotawe Wala kupila itrumbeti Nende sinanda Litungu Esiriri Ola ura vindu vili sawa buta Namo sina bandu befwe
Tambula mandevu, susa
Osipita
Enya ukaribisha mzeni wefu la sultani Ala wangu mpingu Maluya Urano urwalabu
Hey Nena wahit Wala Kenya wala Junub
Afrika
Talfi lejko Mahala la gani kulu Itabiligo Itabiligo Echa ma King Julian
Eh, bila huibira Basi ni bifula mungo Rochasi Osundwa Eriko Tende kamwana Uzi
Mweyo, Oriana
Omusiano wa prince mwene Uzi
Omwami,